കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ቀበያን ገጅማታት ተገልገለ ከሳ ሳላማ ፎረካ ጀል ቀበያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ቁጥ ሰገል ድደሚ ለማብድ ድደሚ ሸነረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገን ታፋን ኦሮሞ አመጀልቀ ነጋን ከኝ በከጅርተን መረት ተናጋው ጠገፈቶ ተከኛ ተሞተን ክብጣ ተወጠበጂ ድግደማ በረኩማ ለማፍ ቁጣቶር ኬሱ መስቱን ከሰናራ አንቱጁቤ ሆራት
ከኖዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳ እንዲት ጠገፈቶ ተከኛ ከሞልተን መጋላ ገልመሞቱማ ሶማሊያ ሞግዲሾ ከሰጥ አለላም ቦምቤው ፎሬ ግንሳ ነሞተ ኩደን ገላፈተ ጀደመጅራ መቶ ተዶዋረቀምዱ ከሰተኮ
አባላላንጋ ፌደራላ ኢትዮጵያ ሞርሚ አቡካቶሊን ዶክተር መረራ ፋጤ ሰንን ሲመጡ ጀዳ ኡዱ ከሰት ገባ ሰቀምና ኡጋንዳን በቀጥቶ ሚሊዮን ተኮፍ ኩማ ይበላ መስመጩፍ ያላጅርቲ ኩንስ ገባ ሰከኛ ካን ኡዱ ከሳቲ ጀርመኒን ኢማ ኢንቨስትመንት አፍሪካ አጀንዳ ይጆጎቹን ወልገይ ጂዲግ ደማረት ዴሱብ ጅርቲ ኡዱ አቦ ደዲያታ ሃንገጡም ረሰገንታ ከኛ ትኖሊን ቱራጀና ጉቱማ ኡዱፍ ናሞ
ማጋላ ገር መሞቱማ ሶማሊያ ሞግዲሾ ከሰተ ለላም ቦምቤው ፈሬክ ዶታ ኮንኮላታራ ዶሰን ዮጥቃት ነሞተ ኩደነጄሴ ኩደሰዴ መዴስ ጅሩ ነሞኒ ጃናርገኒፍ አንጎና ኖሰና ማጋላ ሞግዲሾ አና ዋጅር ከሰተ ለላ አረጋጌ ሰሚከናፍ ገሬን አልሸባብ እትጋፈተመ ፉደቴ ጅራ ነሞኒ ጃናርገና ከጅረኒቲ ሚኒባሲን ኡካንጉ ተሜ ጉያ ዋሬ ቦደ ሳኩለ ለማፍ ደቂቃ ፍርተመረቲ ገሞ ዋጅረ ቡልቺ ዘናን ኖ ካቀብሳውን ደርገጎን ይብዱበርቶን ከሰቶ ወልጋኒ ጅረኒቲ ኡላጫብሴ ሴኑዳን ኦይንሰ ጉዳ ጠጌስ ዘጀሩ ነሞኒ ጃናርገን ነምኒ ኮንኮላታ ሰነ ከሰቶ ሬቶኮ ተውሳ ከንዱበተን ኮሚሽነር ኢታናን አናሰና አቡበከር ሼክ አህመድ ነሞተ ባየቱ ኑጀላጡሜ ኢረጅሬስ ሳኒ ደርገጎተ ቀብሳውታ ጀረንጅሩ ሆገኖኒ ወልዳ ዱበርቶታ አከስመስመ ኮሚሽነር አናሰና ኦመር አብዱላ ያሰን ኦገናን ጉርሙ ደርገጎታፊ በሬሳም ቡልቺሳ አናሰናለ ሐሌላ ሰናን መዳውን ሳኒ ህመመጅራ ገሬሌን በራርሳ ነሞተ ሉቡን አፈኒፍ ሬፋ ከነን ኡማኒ በርባቻ ቡልዶዘሪጣን ጨጨባ ገሞሰና ገገረገልቻ ጅሩ ጀደመጅራ አልሸባብ ወጋ ከነከሳ መጋላ ገልመሞቱማ ሶማሊያ ሞግዲሾ ከሰት ሐሌላህም ሰጅራ ገሬን አልቃይዳ ጥደ ተቀቡኩን ሞቱማ ቢዮለሳ ሶማሊያ ቡቅሴ ሞቱማ እስላሙማ ገጣቡ ጀቹዳን በረኩመላማ ጃራ ጀልቀቤ ወራነገገሳ ጅራ ወገና ምርገር እነማ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ግዱ ገለ ሪፐብሊክ ዲሞክራታው ኮንጎ ከሰጣ ጀቻ ጤኛ ከነ ገገ ሰሜ ከነ አጋ ተኩ ሞቱማን ትርማቹሬ ዱበተማጅሩ ካሰደርካ ዱኛት ገገ ሰም ቆራናን አከተው ጋፈተኒ ጅራን ዛይድ ራአድ አሉሴን አረጉሚ ምርገር እነማ ተኩማ ሞቱ ሞታ ቢብሰከነኒ ባቲሊ ለማን ደብረን ከሳ ጅራቶኒ ገንዴኒ ኢባ ለካውመን ገሪንሳኒ ረሳሳን ኡመኒ ካን ሞርመጭረመኒ ኢብዳንጉ በመኒ ቃምን ራጭጭረመ ጀቹዳን ዱበተኒ ጅሩ ከምባዬ ነመገዲሲሱ ገሬም ምልሻ ባናሙራ ጀረሙ አከሞቱማ ገርጋሬ ገሬፊን ጭልቶታ ካምዊናኒ ሳፑ ጀረሙ ሎሉፍ አንጎ ተሞቱማቲን ኢጃረመ ሂደቺ ሰሙሳቲ ከንጀረን አንጎዋን ተኩማ ሞቱሞታኩን ፍንጭልቶኒ ሱን ገሩ ኡመተ ሲቪሊ ከንጎሳ ሉባፊ ሉሉ አረቲ ሐሌላ ሱከነሳ አከገገሳ ጅረን ዱበታን ጉሚ ምርገል ለማ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ግዱ ገላ ሪፐብሊክ ዲሞክራታው ኮንጎ ከሰት ከነርገምቱ ኩታ ካሳይ ከሰት አከቆራናን ወለባ ገገሰም ቶርበንቶ ኮከሳ ሰገሌ ከኑ ዳብጅራ ዋይ ኦገይ ተኩማ ሞቱ ሞታ ጀርቀበ ወጋ ከነራች ተጀ ሰመኒለ ቆረናን ከንግግ የሰሙተውን በከመጅራ ሚኒስትር ሙርቲ አቃ ከሪፐብሊክ ዲሞክራታው ኮንጎ ገሩ አሌክሲስ ታሙዌ ከንጀደም ሚዋዋ ከጀረብ ገሩ ገሬን ቆረና ወለባብ የሰነት ገገሰሙ ሚልካው እንደንደው ቆረናን አንጎተ ኮንጎ ፍከሳን ቀምነ ሚልካይን አርገቹ እንደንደው ከናፍ ሞቱ ማኔትር ማቹ ቀበጀቹዳን ዱበተን ይጅሩ danga irtiraf jibuti ret ega wal muddins umame boda tokkumma motummota akka gamlamen of kusanna fudatanif tasgabbin akkana no sanatti bu gafate jira biyotalamen giddut wal gared fannaf muddins kaunsa ega umnina gegunsa ka loltota qatar Bafuri Shantam of Kesakabu, Torban Dabre, Dangas and Agalakiseba Boda Jeremejra, Ethiopia Tambasadri Djibouti, Egum non in a Gegunsasun, Galakisani Bani Boda, Ertral Lafadangara, Walfalmisis Tutate, Ras Dumerea, Kabachuraf, Lotota Jebobas, Jechuran, Balale Fatanijran. Yokun Ugate, Walwaransa Biyotalamengidut, Bara Kumalama of Saddet Gegesameturetu, Debise. Kaudanda jechuran sodan agama jira tausertran balale fanna kanaf agammati de bin kenine bakkabwa abatan mumiche barresa tokuma motumota sacha sergio lorenti ibsa kennanin humni qoranna ka gamta afrika kagara salettu bubbau qabu gafatani tokuma motumota skanaratta akagar garu dubbatani jiran Torbankara kesa Ugandan korawal gargarsa imma kolugal tota sadarka dunya kamisav jimata ufu Kampala kesa tigegge suraf barresa mumicha tokkumma motummota Antonio Guterres kesummota sadarka dunya kabrof arjomtota biyeshet simata jirti gabasa Halima Atumani soratu dies
Dari Sudan kibati fi Uganda ra awani fi jollen bakatana kanagoani. Nama dadabin bubutu chezi laga ngogot rebun laga gogositetti akana sabakata. Dao fi wala kabuskuti tabarabadani tin kulam sujran. Uganda nama Afrika bakate milioni tokko fi kum iblama ufirrukum sifti. Nama hagi milioni tokko waran Sudan kibaka kaganna dabre bakate hinduf. Midani bisani jarkana kenanille nam lafiradika chadu fujran. Sagantanyata dunyalleni, wan biyan karkaru la firrafit at deejed etini, wan kabudike sit kennu jirajeda, director EWFP, ukana mod av saganta dunya, ka Sudan kibba El Khadir Dalum.
Yes, we have been forced to reduce the distribution for the month of May 50%, but that...
midal lafa kabani khasila jam saful ke yatani kanama kodu fujiran kesa harkishan tamadike sani. Wan jirati fuan ega tani takkani dikkatefi, didike sina kanken nujirajad. Tokumma motu motatefi biyoti wal karkaran kesumetu yi karkar skennan shantami torbutani. Ummat biisani kesat gam kabat bakatkan karkarufi, dolara bilioni tokkotif milion ibba furiga fatan. Wanga fatan kesa harka kudani saddeetik ufattar kisange. Bulchotit aba mirgina ma kesumattu dame Amnesty International ummatikunin gargal hama kes jiraja chon dubbacho jiran. Ugandan akwal karkarani tin ummat kan karkaru dandani fjette koruguya toko koruguya lama ummatit tiamte tin akka namit ummat kan karkaru danda kopesu jirte jara. Ministeri bi kesa Uganda Musa Esoweru.
A district that was supposed to host 300,000 people is now...
Akan jel ministeri kunin, anan sila namukum ibi sadiqof kubachis umaletti amma namukum ibi jahati fagof kum ibi turbah kubachis uddijra. Koran bobe fatalille arkat wal samu jirani, manakimi kes kors arkat wal samu jirani, wan namu mudda heddu tijrajel. Tan mafuyu wan kes jirukana addunya kubkabachifachu jirajel. Ministeri kunin, Afrikan rakko Sudan kibbati fi... Ola RDC kesa toran jirufi nyata ugati abdirati wan heddun ya dawjirti.
Kara gajista radio sagale Amerika saganta afan oromoti. Presidenti United States Donald Trump akkatan itti Korea kaba barata lammi Amerika Otto Warbier biyeshe kesa tik abdirati kane sara jechudan sila tu duran gara United States debiste taye akka duarra olu dando tilmama nijiran. Arrennatu ta gazet esotaf ibsa kennanit kankana dubbatan President Trump arramati barata due sanawalin dubbachu sani erani matin sa hala hama gitan kamne kesa dabrani utu oton yerot era dura gara United States debiate senansa kabrata ature jechuran dubbatani jiru baratan umrin digdami lama oton ega Korea kaba kesa tigara waggato kovwala kahir ame boda manahi ati galla kisame kale sadwe Warrisa kajeraniti akuma gara United States debisame mana warrisa gaye boda lubunsa kadabritaun lubbatame jira. Abbana langa mana murti waligala mormiti dabala abukatolin Dr. Marara Guddinat esan tumsa sirna seera yakka kan hin hordofne randeebi'a kan hordofe miti jechuudhaan mormee jira. Kanaaf manni murtii akka fudhatama dhabsiisu kan iyyate abbaan alangaa kun ragaan ani himatamaa irratti dhiyeeffadhes ka sirnaati jechuudhaan falme. Manni murtii kanarratti murtii kennuudhaaf beellama kabiraa kennee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa Tujubeetu dhiyeessa.
Beellama kana duraatiin abukaatoliin Dr. Mararaa Guddinaa kan dhiyeessan mormii himannaa abbaan alangaa federaalaa Cimsee Balaaleffate. Abbaan alangaa mana murtiif barreeffamaan deebii kenneen abukaatoliin himatamaa maamila isaanii irratti himannaa dhiyaateef mormeennaa dhiyeessan yeroo sadaffaadha jedha. Kun immoo akkatuma seera sirna yakkaatti sirrii waan hin ta'iniif manni murtichaa mormii sana nuuf haa hambisuu jechuudhaan abbaan alangaa gaafatee jira. Abbaan alangaatti dabaluudhaan manni murtichaa kanas hin simatu yoo ta'e qabxii ittiin falmu kabiroo kan qabu ta'uu ibsuudhaan himannaa inni dhiyeesse yaalii hookkaraaf waliigaluu ta'uusaa yaadachiiseera. Kanaaf jecha waliigalteen hookkaraa akka seera yakka sanarra taa'ee jirutti kan wal fakkaatu waan ta'eef jecha himatamtoonni tokkoffaa, lammaffaaf sadaffaan jechuun Dr. Mararaa Guddinaa, Profeesar Biraanuu Naggaaf Obbo Jawaar Mohaammed Isaatiif OMN jechuun himatamtoota arfaffaaf shanaffaa waliin hariiroof tokkummaa isaan qaban ragaa agarsiisu kan dhiyeesse aangoo seeraan kan kenneef tajaajila biyyoolessaa ragaaf nageenyaa ta'uu mirkaneesse ragaa fudhatama qabu jedhee jira. Abukaatoliin Dr. Mararaa dhaddacha duraanii irratti kan dhiyeessan himannaan sun akka seera farra shoror keessummaatti kan hin dhiyaanne waan ta'eef galmee abbaa langaarra taa'ee akka jirutti ragaan argaman lamaan yakka shoror keessumaan shakkamanii namoota qabamaniif waan ta'eef mul'inatti waan argamuufis ragaaleen sun maamila isaanii irratti akka hin dhiyaanne ajaja akka kennuuf mana murtichaa gaafatanii turan. Manni murtichaas dhimma sanarratti murtii kennuuf waxabajjii 30/2009 beellama kenneera. Abbaan alangaa beellama dhaddachaa kana duraarratti manni murtii akka ajajetti himatamtoota arfaffaaf shanaffaa jechuunis isaatiif OMN gamalaaleen himannaa sana fooyyessee dhiyeessuusaa har'a mana murtichaa beeksiseera. Baatilee hanga tokko dura abbaan alangaa durataa Koongireesii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa, Profeesar Biraanuu Naggaaf Obbo Jawaar Mohaammed isaatiif OMN irratti himannaa dhiyeessee jira. Kan Dr. Mararaatiin ala dhimmi kanneen biroo bakka isaan hin jiraannetti kan ilaalamu ta'uun ni yaadatama.
Dhaggeeffattoota keenya oduu ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Investimentii alaaf gargaarsa Afrikaaf kennamu gamalaaleen biyyootiin dureeyyii addunyaa mala haaraa akka hordofan chaansilarittiin Jarmanii waamicha dabarsanii jiran. Merkel pilaan karoora Merkel jechuun kan beekamu investimentiin itti dabalaa Afrikaa keessatti akka geggeessamu gaafata. Kunis mala ittiin kooluu galtummaa gamaa Awurooppaatti geggeeffamu dhaabsisan jedhamee jira. Gabaasaa Niitaa Paawul sooraa dhiyeessa.
Jarmaniin balcoo mufiitiif jettee Afrikaa guddisuuf faluutti hin jirtu. Nama jireenya barbaada Afrikaa gara Awurooppaa baqatu miilga dadhaabuufi jette chaansilariin Jarmanii Angela Merkel. Nama Afrikaa akkana baqe yaa'u kana falitti barbaadu baannaan Afrikaa keessa nama miliyoona 100 ta'utti baqatee ba'aa jedha. Jechuun dubbate ministerii haaja alaa Jarmanii Gerd Muller immoo. Chaansilariin Jarmanii akka investorootii biyya alaa doolara miliyoon 385 Afrikaatti baasanii hojii namni faayidaa keessa argachuu danda'u ardumsuun keessatti hojjechuu danda'an faluu jirti. Tani tolchuuf ammoo hora G20 yookaan ammoo biyyooti guddachuu jiran 20 irratti hora taa'an irratti bulchoota aga 19 yaamteetiin adoolessidhuuf keessa Jarmaniitti akka dubbitan irratti mari'atan tolchuuf jiran. Biyyoota Afrikaa afran Jarmaniin ammaantan qalbii keessa qabdu Ivory Coast, Morocco, Rwanda fi Tunisia taatullee bulchoota biyya alaa tadhibiillee ofitti dabalaniitiin Afrikaa fala dha'uu fi barbaadumatti jiran waan barbaadan. Institutii haaja alaa Afrikaa kibbaatti itti gaafatamaan sagantaa hariyyummaa dinagdee Tahitaa Bertelsamel Jarmaniin biyyi durii kolooniin bitachaa baate ta'an jireenni isaanii qof wayyeessuu fi miti kan ofiillee keessa wayyeeffachuuf hojiitti jirti jedhu.
Germany has given so much has been very inspiring in terms of how it emerged after the Second World War.
Akkan Germany tun wank abdu heddu kennet akisiin warana dunyaa la meso ndubatti biisi guddifatte industry injabe fatte mulattilleni wannam jajjabeessati Afrika le kara industry kanaani guddisuufi womeddut barbaadu jirt Germany nammo gama biyota tana guddisu garanaane biyota tana guddisuufeti yed Afrikoon dhaaba Jarmanii jiru kamal jireenna biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiranii jireessuuf waan hedduun faluu jiru. Akka gabaasa dhaaba kanaatti Jarmaniin halkaniif guyyaallee Afrikaa guddisuuf waan hedduun chocho'uu jirti. Christopher Kessinger waldaa daldala Afrikaa ka Jarmanii jiru Jarmanii magaala Berlin jirutti itti gaafatamaa olaanaa. Akka jechisaatti Jarmaniin dhaabbilee 600 Afrikaa keessa qabdi sunii oliyyuun taanisuma ammallee hedduutti dabaluuf deemuu jiran. namni ardi tana gubbachaa deemuu jira carraan hojii dinagdeen qabaachuu danda'anillee akkuma kana keessa guddataa jira Christopher.
A lot of German companies are still family owned. So their approach to the African region might on the one side be very cautious.
Akka jechisaatti namni Afrikaa keessumatti dinagdeen biyyi isaanii kun hagi guddaan maatii isaanii tarka qaba. Malii guddaan dinagdee Afrikaa ka Jarmanii ittiin jirulleeni Afrikaa keessaa qood guddaa qabaachuuf deemuu jiran tanumaafuyyuu Jarmaniin hariyyummaa jabdu ardii tan waliin qabdu jabeessuu malte. Tadbiin ammoo Afrikaan ardii dinagdeen guddachuu jirtu waan taatee fi carraan eegalii dinagdee guddisuu fi nama guddisullee hedduu jiraa jedha. Horii biyyoota guddachuu jiranii G20 jedhan kunin adoolessi 7-8 Jarmanii magaal Hamburgi taa'e kor kanatti rakkoo Afrikaa hedduu irratti dubbachuuf yaa'u jiran.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 ta'eeraas nu biraa immoo waaree booda 1:46 wallee kanaan gara sagantaa feetti ceena. Magaalaan London keessatti roobii darbe waxabajjii 14/2017 gamoo darbii 24 qabu tokko keessatti ibiddi ka'ee lubbuu namaa galaafachuuf kanneen eessa buuteen isaanii dhabame jiraachuun gabaafamaa jira. Gama kaaniin dilbata waxabajjii 18/2017 walakkeessa halkanii namni tokko konkolaataa gara namoota masjiida cina deemaa turanitti oofuun 10 madeessuun gabaafameera. Durataa waldaa hawaasa Oromoo kataan obbo Leencaa Abbaa Garoo haala jiru irratti jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu.
Bakki isaa Greenfield Tower jedhama. Fooqii 24 qaba. Bara 1970 keessatti kan hojjetamedha. Akka gabaasaan adda addaa himutti namoonni gara 400-600 kan ta'u achi keessa hin jiraata jedhama. Garuu independently filaatii yookaan apaartimentii 120 qaba. Namoonni ammaa kan argamnee fi kan du'oon hadda The Guardian irraa kan hin dubbise 79 gaheera kan jedhu kun igaa kaaraadha. Inuma dabalaa deemaa jedhame yaadama.
79 kun yookiin du'aniiru yookiin eessa buuteen isaanii dhabameera.
Exactly akkasii.
gamoo guddaa kanarra namoonni jiraatan hedduminaan kan biyya eessaati moo wal keessa mokkam?
Dhugaa dubbachuudhaaf ol keessa namni biyya irratti hin jirre hin jiru jechuu danda'ama. Danuun baqataa kan ture addaaga lammii biyyaati. Olumaa galatti orijinaalii biyya hunda jechuu danda'ama. Danuunsaagaa naachuraalaayizd yookaan immoo lammii biyyaa kan ta'etu achirra ture.
Baqatee dhufe yeroo dheerina keessa nama lammummaa argate jechuu keessan?
Akkas.
Namooti biyya Itoophiyaa irraa du'an keessa jiru jedhama waan beektan qabdu?
Qulqullaa'een baane nama maatii 10 kan ta'u yookaan sanaa ol kan ta'u kan Itoophiyaati jedhama. Olumaa galatti Itoophiyaa fi Eritiriyaan lakkoofsi isaa al tokko amma 15 ta'a jedhu, al tokko tokko amma 20 deema jedhu.
Jechuun maatiidha moo nama?
Maatii keessa kan personalii beeku abbaa manaa fi haadha manaa fi ijoollee 3 maatii 5 dheengaddallee taasisaa deemnee obboleessa arganneerra. Inni kun egaa fooqii 23rra ture.
Maatii tokko ta'anii dhuman jechuu?
Maatii tokko keessaa 5 achumatti dhumanii jarreen namoota Itoophiyaati. Egaa akkuma kana tokko lama jedhee nama 10 ol ta'a jedhamee yaadamaa jira. Guyyaarraa guyyaatti bahaa jira jechuudha. Qulqullaa'een baane garuu as seera dubbiin.
Akka dura taa'a waldaa hawaasa Oromoo taatanitti Oromoonni iddoo sanatti miidhaman kan gabaasii isin qaqqabe jira?
Waan kana qulqulleessuudhaaf informeeshinii facaafneerra. Namoonni keenya informeeshinii kana akka nuu kennanuu fi ammallee amma deeqaa kana ammansi dubbisutti informeeshiniin karaa miseensa hawaasa Oromoo kanas ba'e hin jiru.
Ittiin ka'umsi balaa kanaa maal akka ta'e hin beekamaa?
Ibidda fooqii arfaffaarraa ka'ee jedhama. Akka jedhamutti gaammamu 100% qulqulluu ta'uu isaan beekamu malee niwusirra kan jiru mana nama Itoophiyaa tokkorraa ka'ee jedhama. Ibidda sanatu achirraa ka'ee gaagaama kana hunda fide.
Gabaasaaleen oduu akka jedhu?
Qulqullaa'e akka mootummaatti hin himamne garuu miidiyaarra jira. Gabaasaan adda addaa jira. Niwusirra jira wanti kun.
Gabaasaaleen tokko tokko akka jedhanitti gamoon sun abiddi yoo ka'e wanti ittiin uummatachi keessa jiru gadi ba'an ittiin dammaqsan alaarmii waan jedhamu waan akkas akkasii hin qabu jedhu. Isa kanarratti maaltu dubbatamaa jira?
Kun egaa beekumsa injiinaringii sana barbaada. Kana kan deebisuu danda'u mootummaadha. Garuu rumariin adda addaa jira. Manni kun waggaa 2 dura paawundiin gara 1,000,000 itti bahee kan haaromsamedha. Sana keessatti egaa meeshaan adda addaa kan hojjetame jira. Inni kaan akkuma ati jette alaarmiin hojjetu ture jedhama. Inni kaan immoo ibidda kana silaa kan qabuu danda'u maateriyaaliin achirra hin jiru jedhama. Garuu egaa investigeeshinii guddaatu deemaa jira. Mootummaan gaafa waan kana qulqulleessee baase kana jedhanii himuun danda'ama. Beekumsa keenyaa ala teeknikaalii bal'inaan dubbachuudhaaf waan kanarratti.
Dheengadda namni tokko konkolaataa oofee musliimota masjiida keessaa ba'aa turan 10 madeesseera jedhama.
Dhugaadha. Dheengadda nama Daaran Osborn kan jedhamu nama Welshii South England irraa lammii biyyaati. Nama adiidha. Umriin isaa 47 nama jiru qabuudha. Ijoollee 4 nama qabuudha. Nama kanatu egaa vaanii sanaan shakkamee qabameera. Namarratti oofee sana keessaa gara nama 10 yoo gumadaa'u namni tokko achumaan du'uunsaa himameera.
Sabaayimaan akka jedhanitti kuni beekaa musliimota irratti wanta gaggeeffamedha jedhu.
Gaazexaan adda addaa The Guardian irratti akka himamutti still quotationii keessa jira. Inni jedhe akka jedhamutti mucaa waggaa 10 himee ture. Waan kanan godhin deemee dhugee garuu barbaadee waan kana godhee kan jedhu rumarri jira. Ammallee poolisiin isaa wajjiniin dubbatee qorannoo godhee informeeshinii ni gadhiisee hin jiru. Namni akka barbaadee dubbachuu danda'a. Gaazexaa adda addaa irratti hin barreeffama. Garuu waan beekee godhee fakkaata kan jedhudha. Amma gaazexaa irra kan jiru. Gaazexaan irra kan bahedha. Kanaaf ammallee duutii kan dabale hin jiru. Namoonni madaaniiru. Hospitaala keessatti akkamamaa jiru. Egaa ODW fuulduraaf himna malee amma hadda amma sa'aatii kanatti kana malee informeeshiniin biraan jiru.
Nama 10 suma jedhurreera?
Nama tokko du'ee gara nama 10 kan ta'u madaa'eera kan jedhudha.
Isaan keessa hoo namni Oromoo ta'e yookiin lammii Itoophiyaa ta'e waan jiru waan dhageessan jira?
Akka waldaa koominitiitti kaleessa immiidiyeetlii waan kana erga dhageenye booda seeksii facaafneerra uummata keenyaafi. Odeeffannoo kanarratti yoo jiraate akka as ba'e namni nutti himu seeqaa ammasii dubbisu kanatti wanti ba'ee nutti himame tokko hin jiru.
akka nama jiraata London tokkotti yeroo ilaaltan haalli London keessaa yeroo dhagara yerootti jijjiiramaa jira. Inni kun jireenya guyyaa guyyaatti gaggeeffamu irratti ammam sodaa'uun.
Shororkeessuun kun soosaayitii kamuu keessatti fudhatamaa miti amantii kamuu keessatti fudhatamaa miti akka komunitiitti komunitiin hundi waan kanan balaaleffata. Darbee immoo namoonni shororkeessuu kanaan dhuqamanii yookaan immoo waan kanaan akka gaariitti fudhatanii darbanii nama danuu keessaa tokko lama hin qabamu. So akka UK akka Londonitti unfortunately yeroo gabaabaa keessatti yeroo 3-4 mul'atu malee waan kun humna mootummaatiin humna komunitii olii wajjiniin hojjechuutiin kan kontrool ta'uudha. Kanaaf waan nama yaadachiisuu fi hojiirraa ta'u jiruu keessatti waan nama danuu cinqunatti fakkaatu dhugaadhaa godhufuu fi cinqaasii aarsaa kana keessatti mirga nama tuqamaa mirga nama nagaa nama qulqulluu hojiidhaaf beetu waan kana keessatti gaagaramaa jira. Wanti akkanaa baay'ee yaachisaadha. Haa ta'u malee humna ummataa fi humna mootummaa irraa alaa miti. Mootummaa wajjiniin komunitii hundi harka ol qabatee hojjechuudhaan waan kana kontirool gochuu yookaan immoo dhaabuun hin danda'ama jedhee sana mana karaa kootiin.
Akka hawaasa musliimaatti waan sodaa uumu qabaa ijaa hamaadhaan nu ilaala namni jedhee sodaan jira.
Dhugaa dubbachuudhaaf namni ittiin gammadu wanti akkanaa akka musliimaattis haa ta'u akka amantii kaanittis haa ta'u eenyuun uummata keessaa waan akkanaa oguu kaasu uummanni kan amantaa sana qabus haa ta'u uummanni kaan waan kana hin jaallatu hin balaaleffata. So sodaa itoo hin ta'in wanti akkanaa oguu uumamu kan hin muuxannoo biyya kanarraa baradhe yookaan kan argaa jiru maayini. Wanti akkanaa oguu dhalatu hundatti bakka tokkotti dhufee akka afaan isaaniitiin shoulder to shoulder isa jedhamu akka nama tokkotti tiimiidhaan yookaan immoo gurmaa'anii hojjechuudhaan waan kana balaaleffatanii kontirool gochuu malee jiruu kee guyyaa guyyaa irratti wanti si sodaachisu yookaan hojii kee yookaan jiruu kee wanti si jeequ yookaan sirraa dhaabu tokko hin jiru. Haa ta'u malee eenyuun hin gammadu waan kana garuu dhaabuudhaaf hundi keenya walumaan hojjenna.
Magaalaa London keessatti waan kun ega uumamuutti ka'ee jijjiirama argitan qabdu baay'ina poolisii haa ta'u eegumsa haa ta'u sakatta'u haa ta'u maal argitu?
Baay'inni poolisaa akkuma beektu biyya kana keessatti qawwee yookaan shuguxii waan akkanaa qabatanii deemuun aadaa miti aadaa isaaniitii miti poolisiin harka duwwaa deema garuu bakka eegamuun barbaachisu irratti key places akka mootummaa bakka. Barbaachisaa ta'etti poolisiin qawwee qabatee dhaabbachuu jalqabeera. Yes bakka turistiin danatuu fi bakka steeshinoota gurguddaa irratti poolisiin kanaan dura kan turre mul'achuu jalqabeera. Kun immoo seeftii keenyaa fi hundi keenyaa waggoo jara arginu hin gammannaa jechuudha.
Carraa kanaan hawaasa Oromoo iddoo sana jiraniin waan jechuu barbaadan qabdu?
Hawaasni Oromoo mootummaa wajjiniin komunitii kaan wajjiniin oliigalteedhaan komunitii cimsuu oliigallee hojjechuu qabna. Hundi keenya waan kana irratti balaaleffachuu qofa osoo hin ta'in wanti kun akka dhaabbatu humna keenyaa ol akka hin taane kana dhaabuudhaaf waan danda'amu hunda mootummaan faasiliitii danuu lafa kaa'eera. Sanaan gargaaramuudhaan hojjechuu qabna. Waan nu jeequ tokko dhaabuu qabna kan jedhu hin qaba. Nu baqannee biyya keenya irraa dhufnee biyya kana keessa jirra. Opportunitii danuu nu kenneera. Agalatoomu wanti akkanaa karaa Oromootiin hin mul'anne hin mul'ata jedhee tasii namanu garuu nagaa hin dhufa jennee gatii amannuu fi hunda wajjiniin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jedhee tanni dhaamsa qaba.
Obboleen Caabbaa garuu deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Hedduu galatoomaa isiniif.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko isin dhageessisa. Magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Mogadishoo keessatti adeellaan boombii of wareegdotaa konkolaataa irraa dhoosame yoo xiqqaate namoota 10 ajjeese 18 madeesse jedhu namoonni 6 argan. Hoogganaan mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa giddugala Rippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo keessatti ajjechaa dhiyeenya kana geggeessame kan hagaa tokko mootummaan itti komatamu irratti akka qorannaan sadarkaa addunyaa geggeessamu waamicha godhanii jiru. Daangaa Ertiraaf Jibuutiirraa eegaa walmuddiinsu uumame booda tokkummaan mootummootaa akka gamlameen of qusataniif tasgabbiin bu'u gaafatee jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi kuda sagale yokan kilohertz kuma kuda shanif ibba shanif saddetam kuma kuda shanif ibba jaaf soddoma kuma kuda shanif ibba torbaaf kuma kuda shanif ibba torbaaf saddetam ishanarat meter bandi digdami lama yokan kilohertz kuma kuda sadif ibba saddeti vijata marrat takasumas meter bandi digdami shan yokan kilohertz kuma kuda tokof ibba torbaaf digdam kuma kuda lamaaf ibba tokof kuda narrat witatan gajmatat qoppi afan romotin dabarso sirrat rawota qoppi boritin wulte debena nagat bula am saganta afan amarat. Thank you.